It's your favorite boy, Cash Kid on the track. On the track. On the track. On the track.
Black Market Records.
Bad Records.
Look at me, baby girl. Woman, baby, heart is healing at a girl. Una nipa feeling girl.
And you know I want ya. The way that you carry your body. Una leta shita mbakana bandari.
The way that you bend down in a nita tiza mbakana kuja kwenye wo. Baby girl, you many mother. Basi tuende ni kupe chukikesha. Baby girl, piga kinanda. Punguza sauti wasituskize. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini corridor. Sioni ya pakeja hini ngoli job. Ita ubu niko horrible. Acha ni kupeleke kwa morio. Hapa siko free hini corridor. Sioni ya pakeja hini ngoli job. Ita ubu niko horrible.
Koroga, mimi niko nyuma na koroga.
Kuroga wezi kuwa the same. The way you wine siyo regular. Kuroga maji iwe champagne.
Vilo na tingisha zigo. Misi wezi la la la. Kuroga lafu lambe mwiko. Tufike home kisha pa pa pa.
Ipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Dogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Nipige apa kat kama wangila. Ukini chenga kaba bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Koroga mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Koroga
yeah.
Mimi niko nyuma na koroga.
Niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah. Koroga
niko nyuma na koroga.
Nyuma na koroga
yeah.
Koroga
niko nyuma na koroga.
Bakia ewa go kill me. The way you shake your body nowhere. So let me talk about it, let me talk about it. Come sit by me, yeah. I'm so lit down. Oh yeah, you make my day brand new. Every time I sing for you. But why? I don't wanna leave you. Koroga, koroga, yeah. Ondoga nye, koroga. Yo kore, baby, bindosa. Me can try, yeah, me can try.
She day na me brand
new, yeah.
You took my baby,
yeah.
Koroga,
niko nyuma na koroga.